ujiweje, uwezo toko tutama, hata nikosea teje. Oh yeah. Si baby umeshinda wote, utani wacho tani sote. Sita kulinganisha na yeyote, yote. Baby you beautiful, one in a million, wonderful. You're tough like a lion, I can't do without you.
Wakati mwingine usishangae mbona ikwenda ngisawa. Unayempenda napenda simpenda sawa. Hata dunia nyekunda likamilika, so moyo wangu tulia he. Usione unaonewa, moyo wangu tulia he. Niliyempenda nkampa vyote nkamthamini tena nikamwacha kaenda. Ama ni nyota kupenda sina, basi wacha nilewe.
Nitalewa,
talewa ntazima, yeah.
Nitalewa,
kama mapenzi amenilemea, yeah.
Nitalewa,
talewa ntazima, yeah.
Nitalewa,
kama mapenzi amenilemea.
Siri, angalau nipate wakunistiri. I'm so broken, ila dharani nitajifosi kucheka nisionekane mnyonge. Mwili unapanda joto, hakuna wakunipoza. Nabaki nalia kama mtoto, machozi hakuna wakunifuta. Na usidara uchumbi asubuhi, mana itaji lako kwa chai sukari. Ndivo livo ni chukulia, mwisho wa siku kani tema tema. Kama
tango tango, siku mnyima nilimpa tango.
For in love is weekend, weekend, love so weekend. Niliempenda nkampa vyote nkamthamini tena nikamwacha kaenda.
Ama ni nyota kupenda sina, basi wacha nilewe.
Nitalewa,
talewa ntazima, yeah.
Nitalewa,
kama mapenzi amenilemea.
Ni long time hatujaonana. Natumai upo salama. Leo unanichukia, hata jina langu utakisikia. Nimekithiri upweke umetanda. Siku kama hii na kukosa sana. Corona imekithiri, upweke umetawala. Hasa siku kama hii, na kukosa sana. Natamani ningekuona angalau siku moja mwenzio ni na kutu la mabusu. Natamani ningekuona angalau siku moja mwenzio ni na kutu la mabusu.
No, ora ga usanga bi.
Hata kwa msimu huu angalau time, time. Leo unachukia na dharau time.
Misiko. No, I can't make it right now.
Oh baby, time. Oh my time. Hata kwa msimu
huu. Moyo unashanikamata. Nashukuru unavyo nipenda. Chunga kesho sije nitenda. Kisa mana nije kuondoka. Na siri ya mapenzi tujuane wenyewe. Mindo wako nifunike hani, nisiende na mwewe. Unatembea na moyo wangu, uwe mpenzi. Bado wewe ndiye mwenye pumzi yangu, kipenzi. Chunga na mama sini kosi wangu mpenzi. Uruma. Maneno yako matamu yalifanya kabisa nimezama. Na usijifanye wanipenda kumbe mengi wanificha. Nitahama. Oh, 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 nitahama. Nasema badai. Usije ukanitenda. Badai. Sema badae, usije ukanitenda. Badae, usije ukanumiza. Asura yako ya upole, minapenda unavyo nitazama. Na nikikosa nitasema pole, milele mama nitakupara. Na furahi unavyonielewa. Milele usijoka niacha. Na uzuri wako ulivyonichanganya. Siku ya kwanza nilivyokupata. Oh, nilivyokupata. Na usijekuwa kama wale wakupenda leo kesho wana wale. Moyoni utanumiza milele. Ukitekwa na wale wenye magari. Na usijifanye wanipenda kumbe mengi wanificha. Nitahama. Usije ukanitenda. Badae. Usije ukanumiza. Nasema usije ukanitenda.
DJ Lighter.
Wewe nani? Unanipigia simu kama nani? Ni achane mume wako nani? Unajua Nadia kweli mini nani?
We ni nani? Unampigia simu kama nani? Yeah. Hata utoe vya ndani. Atarudi hapa kwangu tu nyumbani. Yeah.
Anapenda vidogo dogo. Mwenzako anavimumunya. Mwanamke unapenda zogo. Tafuta jambo hilo la kufanya.
Choka na we, wengine ahende, yule hakagui.
Kelele ya chura haizui ng'ombe kunywa maji. Kwangu habanduki, kwako hatoboki na kwa manaye.
Anapenda wife material, mwanzi.
wenzako wanakudanganya. Mbona mke una kasoro, tafuta jambo hilo la kufanya.
Sema, asante kwa Mwenyezi Mungu. Ah, namuomba sana kwenye ndoa tupe nguvu. Najua unatamani mpenzi, ndoa kama ya DJ Mo, lakini usijali mpenzi, Mungu atatupa. Najua kuna milima na kuna mapone, tutaponda wote. I'm gonna be the best man. Oh, oh. Because baby you're my jiggy jiggy, unani pa jiggy. Baby you're my jiggy jiggy, unani pa jiggy. Baby utakula nini jiggy jiggy, gari ya masamaki jiggy, sina hela ya Lamborghini jiggy jiggy, lakini nitakutreat kama queen. Nitajob usipande mat, nitakuja mamku kuchukua mama. Tutembee Nairobi, tukule tumaindi choma. Tutembe Nairobi, tuonje Morena mama. Tumuombe Mungu baba, ndani ya ndoa tupera. Tumuombe Mungu baba, ndani ya ndoa tupera. I'm gonna be the best man. Oh, oh, I'm gonna show you love my woman. Oh, oh, oh. Because baby you're my jiggy jiggy, unani pa gidiri. Baby, you're my jiggy jiggy. Unani pa gidiri. Cause baby, you're my jiggy jiggy. Unani pa gidiri. Baby, you're my jiggy jiggy.
Need your light upon the earth.
Dali moyo kama unapasuka. Moyo unapasuka.
Thumb music.
Kama ni mapenzi, baby, nitakupea. Takudekeza mami mazuri nitakutende. I know you like the flowers, red roses nimekuletea. And they say umeniroga, but I don't care. Yeah. Nyumba ya upendo takujengea. It will be bigger than the house of Fresh Prince of Bel-Air. And we live together, watoto tukiwalea. That's my prayer, cause you make my heart go you make my heart go you make my heart go you make my heart go
heshima yako kuna wakuifa sina chaketi chako mwingine akaka vile nakupenda kama nimekuza. You make my heart go pa, pa, pa. Sema utaka kuenda wapi, weekend. Take my time, take my money, spend it, spend it. Haya sio mapenzi, this is crazy, crazy. Mana paka nazidisha change, change, eh. Tazama juu ya anga, mapenzi ya metani. Yangwani na mchanga, kizani naona mwanga. Panga pangu wa panga, wako sina ujanja. Wako sina ujanja.
You make my heart go.
Shachoka kuranda randa, kushuka kupanda panda. Sitaki kudanda danda, kukicha kutanga tanga. Gundi taku ganda ganda, fundi taku kanda ganda. Sifa taku pamba pamba, nikiwe na wina samba. Nani moyo kama unapasuka.
You make my heart go.
kuhat. And on the daily bado na kufat. Kosa siyo hoja zaidi ya kukupenda. Vipi nikatupa ndoto tulizoziota. Oh, ulini washa nare enzi zetu za kupare. Kwa mvinyo na makale magizani hadi ngware. Nikijifanya dakitare wa mabinti wale wenye shepu za hatare. Nikapotelea nane ila mwambie na mpenda. Roho ya mtamani bado na mpenda. Ukimona mwambie na mpenda. Roho ya mtamani bado na mpenda. Ukimona. Kama ningeweza jua yepi ya kutarajia nisinge jipata mashakani kwa nilio ya tenda. Ninae mpenda ni wewe. Hakuna mwingine wakubadili penzi. Ningependa tuelewane. Kiburi kisi nikosanishe nawe. Pare, na siku shika nare. Ukanisema kwa jirane kwamba mimi kisirane. Aibu za hadharane. Vile penzi hatare. Jo unipe amane. Kama hapo zamane. Mwambie na mpenda. Oh yeah. Roho ya mtamani bado na mpenda.
Shawaiwa mwendo na mitindo kama Rosie Huntington. Shavuni hizo dimples hazijaniacha salama. Mama ulivyo simple haujapaka ta mascara.
Nasema kivesi anata pimpo defu yake shingo kino kama city ya Lincoln. Macho yake kama ya chinko.
Cause you're beautiful mama. Inaomba tujua ane bada tuona ane uwe na tufaa ane uwe na tupenda ane. Cause you're beautiful mama. Unaomba tujua ane bada tuona ane uwe na tufaa ane uwe na tupenda ane. I guess I'm in love. I'm in love.
kupenda kamili, kila kipimo nanipenda kuna kiasi. Ningependa nikuone nikupe yote vyangu, nikupe chochote unachotaka, chochote upate, lakini sina namna ya kukupata. Ungekuwa nafasi unaishi ati ningekuwa mbali bibi, ningekuja nikuone wewe. Ungekuwa na nambari ya simu, Facebook au Twitter, lakini hata sura ulificha. Nimesubiri sana lini tutaonana na yangu nimempa sasa tuzo, ana asili zangu nyingi sogo vimateso, au wafisha wanetishi na mawazo. Ninae, ninae mlizi wangu sasa misi takifujo, nikiwa na ee siyo kupibia devil. Aneman ongeza besi na treble, nimtaje kama ninaimba tangazo. Ungekuwa na pasi unaishi ati ngekuwa mbali bibi, ningekuja nikuone wewe. Ungekuwa na nambari ya simu, Facebook au Twitter, lakini hata sura ulificha. Nimesubiri sana lini tutaonana na nae. I don't know what to do, to do, I'm waiting for you. Nimesubiri sana lini tutaonana na nae. Rafiki wa kweli, rafiki milele kweli.
Young Yero, Young Yero, Young Yero. Yeah.
Something
the way that you wind up, baby, wanifanya mimi napagawa, na vile umebema baby, niko shua leo utagawa. Niko rodi baby, niko highway, highway girl, I'm coming to look for you. Wanifanya mimi niwe highway, highway nishikilie, I'm falling for you. Niko rodi baby, niko highway, highway girl, I'm coming to look for you. Wanifanya mimi niwe highway, highway nishikilie, I'm falling for you. Man, I don't know what I'm feeling inside, ni mapenzi yote ndo na hide. Wahenga walisema that your heart never lies, that your heart never lies, but for this I'ma have to put this bullshit aside. Mini kotu kwa boda hapa tunamanga, nasina ndai futsubishi na kanyanga. And every time I see your face, and when I see your body, kichwa yangu huwa narukanga. Tumari tuwe kapu kawatende wanga, tupate gari nyumba tutopia shamba. Mini kijani waki masai, so ukifika kwetu ni lazima uvalishwe shanga. The way you move your body baby, wakishangaza, wakishangaza. Urembo sura pia baby, wanikanga. The way that you wind up baby, wanifanya mimi napagawa, na vile umebeba baby, niko shua leo utagawa. Niko rodi baby, niko highway, highway girl, I'm coming to look for you. Wanifanya mimi niwe highway, highway nishikilie, I'm falling for you. Niko rodi baby, niko highway, highway girl, I'm coming to look for you. Wanifanya mimi niwe highway, highway nishikilie, I'm falling for you. Kaweni enjo basi mindo Michael, jina yako title, yeah. Wendo msupa wangu, wendo baby wangu, malkia wangu, yeah. And every time I see you eyes, when I see you smiling, yani madam.
Girl, niko na mboko, na iko legit na si haram. Young Yero ndakuwa ihadi wike ka alam. Nina mboko, ya masai na nitam. So kuwa shua kifika salama utakam.
The way you move your body baby, wanishangaza, wanishangaza. Urembo sura pia baby, wanikanga. The way that you wind up baby, wanifanya mimi napagawa, na vile umebeba baby, niko shua leo utagawa.
Niko rodi baby, niko highway, highway girl, I'm coming for you. Wanifanya mimi niwe highway, highway nishikilie.
DJ Lighter,
ukipanda nayo nashuka nayo, ukilembua na kwama nayo, simama nayo ushuke nayo. Itetemeshe nipagawe nayo, kama data umeizima, hela zote utanichuna. Enzi nipina kidona oyoy, uniwache tabani. Anavolenuwa minadata, akileta na kamata. Ule utamuwa bata, kiunu wanavokikata. Anavolenuwa minadata, akileta na kamata. Ule utamuwa bata, kiunu wanavokikata.
Bilinge payoyo,
nifinyange niponde mipoyoyo hebu jinge uipinde ibiringishe toko nikande mfamaji nimemzamia na mbeba kama mtoto shamba langu nilopalilia mazao leo kama ndoto na indara bodibodi sijali kodi na mpawazimu etina yangu mashoti unahisi baridi milipa kupaka koti mbasa matembezi nikupandishe kwa boti kama data umeizima hela zote utanichuna enzi nipina kidona oi oi uniwache tabani anafalimu wa minagata akileta na kamata ule utamu wa bata kiume wanavo kikata anafalimu wa minagata akileta na kamata ule utamu wa bata
kamoyo kamuka choyo kila kwako nimetulia Nairobi mpaka Bagamoyo nataka kunichumbia sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa tena nalindwa napendwa yule si wa kuficha picha kule kule patapata tabu sana macho mbele mbele ananipenda sana hakuna pingamizi kwetu hakuna marama huku kwetu hatuna maneno huku kwetu tunapendana kikwetu Akata moyo kangu nijipe Nijipe Ukinipenda sana nijipe Nijipe Akata moyo kangu nijipe Nijipe Ukinipenda sana nijipe
Oh na na na
Nijipe
Mimweza kuna weza kakupenda sikatai Kwei Ndo nshazama usinipige kipapai Unachotaka sikatai yani Najua bado amini Hayayo mekua Acha siamini Si hakuna pingamizi kwetu Hakuna madrama huku kwetu Hatuna maneno huku kwetu Tunapendana kivyetu
Piga mboka Manze kukufata swezi choka Usinichore tu ya kusota Naona unajidai Naona misikai Naona sultan misifai Kiasi nimesota sina ganji Lakini mitajiri wa mapenzi Sina pesa ole polo spina Lakini mami nitakupikia Sina pesa ya kahawa po java Lakini kosewe tutakula Sponsor na tesa Lakini afiki Akikuja na pesa unakutia miti Akipiga simu unasema I'm busy Akiulizo kwa wapi unasema Ina meeting 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 Wapi Meeting 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 Okwonkwo
Kihatu check Atanyuala
Check, check,
kihuno check, check, nevoro tututama sana
smile. See your body, hips don't lie. Why you find hope? Now I'm on your case, now see my life.
See that smile. See that body, hips don't lie. I'm so fine, oh. Now you on my case, now see your life.
Ni hata namba yako, mina mina kupigie.
Acha pupa yako, nipe muda nifikirie.
iPhone XS unadai bado. Trip ya Paris unasema bado. Begi la Chanel unadai bado. Unanikomoa mama hadi bando. Niambie mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa. Cause I'm so in love. Mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa.
Mito boko, 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 boko. Mwenye umijia kwenye mboko. Boko, mboko, boko.
Niambie, mama utakalo sawa. Niambie, mama usemalo sawa. Koza msoyo, mama utakalo sawa. Niambie, mama usemalo sawa.
Nakupa stahiri, hakupi unachotaka. Ndo maana nimetulia, nakukabidhi mtima. Naridhi kifungu mbili, kukosa na kupata. We unanivumilia, hata nikiwa sina. Minajua wapo, walosema unifai. Etia tuendani wanajichosha, na kujipa tabu. Oh, tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu. Ila nindo ni shapenda, shapenda. Sio nisisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda. Singoki kisiki. Oh, ni shapenda, ni shapenda. Sio nisisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda. Agi zingoki kisiki. Musijipeta.
Fundi wa kuchamba, mnafanya kazi ya kanisa. Idhiki haivutu kwa kamba, na wakumi ya patagitisa. Mwenzenu fundi wa kulamba, tena na meza kabisa. Sio kama na jigamba, ila mbali ninafikisha. Njomana
ananiganda ganda kama pochi ananiganda.
Njomana
napanda panda kama kochi na mpanda.
Minajua wapo walosema unifai. Etia tuendani wanajichosha, na kujipa tabu. Oh, walosema umetoka na Masai. Tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu.
kisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda. Singoki kisiki. Oh, nishapenda, nishapenda. Sio nisisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda. Aki zingoki kisiki, musijipeta.
Chola shepia ni mtoto anaita. Hawa kufiki maslay queen. Neza iPhone meshika kabambe wetupa. Jo kwanza ma nikupeleke Mombasa ni. Twende Tarbush tukale biriani na upate na shawarma. Twende cruising mamangina. Tukamsalimu Sultan 001 kamanda wapwani. Hakuna chikungunya. Kwanza shika ice we mumunya.
Ninde fe huma Mameza piala manangoja ma Inde kwe huma Babe yo piala anangoja ma Tunde kwe tuma Baba na mama wanangoja Tunde kwe tuma.
sukari na yonemu kidogo Tamu paka kwa kisogo Nina yigata wezio Tamu uwezi kibethio Tani huwa wezio Mincha kubenda dadio Hase nina yigata wezio Nishika, pio mbio kumi kito inakita Danishika penge minafika, baby Vanga vanga jasho minajazando Bigo fani hivi ya kikuwando Squatch leo kesho wala mtondoko Takufana wale Sawa kija baby wakihongado Sakubali juwe michazemano Nakupenda paka utaumbo Tabaki nao hewe Nani hata bethio Tamu umezi bethio Tani uwa mwantio Nincha kupenda dadio Hase mina nyingata bethio Tamu umezi ibepio Tani uwa mwantio Nincha kupenda dadio
I like it
huh, yeah.
I like it
Nime kubali hane
I like it
Na kiu no ukikataka
Samantha, baby, so baby. Nakumbuka
one day nilipigwa komizo na ndugu zako sababu yako. Ukasema mi wako. Sikuwa nasei nilikanika ubuza majira yangu sababu yako. Ukasema mi wako. Ujue miri wako. Shahidi ni ndugu zako. Wambia marafiki zako. Kini wako wakalali. Ujue miri wako. Shahidi ni ndugu zako wengi. Mama he. Vigelegele na shangi Karibu kwetu nyumbani Yale watoto wangu Ujue miri wako Shahidi ni ndugu zako Wambia marafiki zako Kini wako wangalali Ujue miri wako Shahidi ni ndugu zako wengi
Tafadhali niokoe, sijiwezi.
nyumbani twende, usikatae. Tukifika tafadhali usilete rafu, kwa taratibu. Nishafika mwisho usinipitishe, nikaribishe usinumize. Tena usinilenge miso kibisa, yeah. Shepu vera sidika, rangi mwapeto, na kuenda uchizi. Mana wendo pangoni, mindi yonyoka, na teleza. Usilenge minasema nawe,
minasema nawe,
minasema nawe,
usilenge
minasema nawe, minasema nawe.
Usilenge minasema nawe,
minasema nawe,
minasema nawe.
Usilenge
minasema nawe,
minasema nawe. Tuende kute mizume, tukale ugali wa mwogo. Kisha tuende kwa mama, tumuone. Tuende kute mizume, tukale ugali wa mwogo. Kisha tuende kwa mama, tumuone.
Yeah. Nimekako nishatulia, nikiwa nawe sina tatizo. Chunga basi sijokaibiwa, niongeze shida na matatizo. Tena kuna mwingine umenikamata, kuna kutanga tanga. Baby donge imoraga, nikikukosa we utenumiza. Nashindwa nimpe nini, hata nikimkosea ashindwa kanune. Mimani tuchekeshane, madei wakiona watunie. Na usijo changanyo changanyo na maneno ya watu. Teno danganywe danganywe uje unichukie. Nasema niliwaze, niliwaze, niliwaze mpenzi. Oh niliwaze, niliwaze, niliwaze mpenzi. Nasema niliwaze, niliwaze, niliwaze mpenzi. Niliwaze, niliwaze, niliwaze mpenzi. Yani niliwaze usiwe kama yule alonitenda na mapenzi akanikimbia. Kisho niache sababu umepata magari na nyumba za ufahari. Ninavyo kuamini kwani una nini? Usikusumbue sumbue, ni waongo wao, wachana nao na kupoteza wote. Nashindwa nimpe nini, hata nikimkosea ashindwa kanune. Mimani tuchekeshane, madui wakiona watunie. Na usijo changanyo changanyo na maneno ya watu. Teno danganyo danganyo uje unichukie. Nasema niliwaze, niliwaze, niliwaze mpenzi. Oh niliwaze, niliwaze, niliwaze mpenzi. Nasema niliwaze, niliwaze, niliwaze mpenzi. Niliwaze, niliwaze, niliwaze mpenzi. Mimi kwako nishatulia, nikiwa nawe sina tatizo. Chunga basi sijokaibiwa, niongeze shida na matatizo. Tena kuna mwingine umenikamata, kuna kutanga tanga. Baby donge imoraga, nikikukosa we utenumiza. Yani niliwaza usiwe kama yule alonitenda na mapenzi akanikimbia. Kisho niache sababu umepata magari na nyumba za ufahari. Ninavyo kuamini kwani una nini? Usikusumbue sumbue, ni waongo wao, wachana nao na kupoteza wote. Hata nikiwa mbali naomba usiji. Nakufikiria muda wote tuwe wote. Chanavumilia sijokaenda popote. Umenionesha toka nikupate we mpenzi, na umeniridhia japo napitia shida nyingi. Umenifanya najiona maisha ni kama mifalme. Unavonitunza chumbani mimi nahisi ni kama ratele. Na mimi nikusifie heshima yako alivyo kufunza mama, na nyimbo tamu nikuimbie kwa upendo unavyonipenda mama. Awenye wivu wasikie, wakelele washindwe atakusema. Tena maringo waringie, mwendo hata usionyeshe kwa sana. Wendo, wendo, wendo mke wangu.
No. kama basi unanitamia, kesho kifika miache, na roho yangu nitaumia, japo napenda kwa sana. Mama we, nipende unavyonipenda kila siku, mana wewe